harakati ana bless maisha na kwenda kazi kila step do wanna pata kwa nafasi hali alhamdulillah kwa hii leo yeah 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 asante mamangu kwa kuniombea japo nisikose mkate wa kulumangia oh my god kwa mitiani mingi anijibia yeah naitamani hatua ya mbele japo imejaa mibaba ustawi umekuwa gharama watu hawaoni karama wahuni wengi chimbu wanapambana keki na mziki vinavutana naona underground jinsi wanavyotukanwa hasori bless bless Nayo mambo yako mengi unaita sema dunia haiko sawa kwa mengi kadri tunavyochongea tunavyochongea tunapishana na mengi yeah all the we got so my god oh bless up my heart so yeah I will lies up lies papa god oh bless my heart so yeah Naitamani hatua ya mbele japo imejaa mibaba ustawi umekuwa gharama watu hawaoni karama wahuni wengi chimbu wanapambana keki na mziki vinavutana naona underground jinsi wanavyotukanwa hasori bless bless
My eyes are open. Talk, you're talking.